olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
At 10:58 the morning of August 9th, the bomb was exploded above the city, and in the towering mushroom, Japan could read its doom. This was more than a routine bombing. It was the funeral pyre of an aggressor nation. The bomb had been purposely exploded high, so that the greatest part of its radioactive material was dissipated in the stratosphere.
Ua valu se folu tausanga, talua na faao ngā ina se pomu atomika I se oso fainga. Ina ua whaapa uwe Amerika pomu atomika I lunga o taulanga o Hiroshima ma Nagasaki Japani ma whai uinai le taualona lua o le lalolangi. Na yaile papolenga I le tūlanga e o yaile lalolangi ina ua maua le poto ma le maala malama o tangata e ngā osi ai se a upenga whapenei. E ta lepe ato ai se atunu umafasi o ti ai le whaitau selau, le whaitau wafe, le whaitau miliona o tangata ile emo ole mata. Na whaapea ole le sona lea e maua mai ile osofa inga o Hiroshima ma Nagasaki ile balu se fulu tausanga taluai. Peitai ole whaatau tutuo a Amerika ilalo ole peresetene o yeinei Donald Trump, masaina ma Rusia, e fōlinga mai yei watoe a nga ile lalolangi ile tu unga po oai e tele ana pomuni ukilia. Na faalia le peresetene o Amerika Donald Trump, lona toe whaatunuina o le militeri a Amerika e amata pe toe amata whaateitainga o le malosi nukilia.
We're the number one nuclear power, which I hate to admit because it's so horrible. Russia's second, China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 years. Maybe working on a plan to denuclearize the three of us, so we'll see if that works. We have the strongest military anywhere in the world by far. We're investing $1 trillion in the United States Armed Forces this year. It's the biggest amount.
Le peresetene o America, Donald Trump. E le Italia I vai e le peresetene o Rusia, Vladimir Putin, nei la fonga a Donald Trump. Na ia ta ua o le ato e sila sila fo ilana fainga malo, I le toe amataina o alato ufata ita inga o le malo sini ukilia.
I am instructing the Foreign Ministry, the Ministry of Defense, the Special Services, and the relevant civilian agencies to do everything necessary to collect additional information on this issue, analyze it within the framework of the Security Council, and make agreed proposals on the possible start of work on the preparations for nuclear weapons testing.
Le whaali liwi na mailinga ngana Rusia o le saanoanga a le peresetene o Rusia Vladimir Putin. Ae na sili o na malosi la fonga na whaie le minisita o le metanga aluenga o le pui pui ngai Rusia, Andrei Belousov.
We must maintain our nuclear potential in readiness to inflict unacceptable damage on the enemy under any circumstances and act appropriately in response to Washington's actions in the interests of guaranteeing our country's security. Given the above, I believe it is advisable to begin preparations for full-scale nuclear testing immediately. The readiness of the forces and assets at the central test site on the Novaya Zemlya Archipelago allows for this to be carried out within a short time
frame. Wana ona atili ai mane nau nauta inga o Rusia, e nga osi, ma whaalelei a atili rona maala malama, I le maalo si niukilia, ma a upenga e fausia mai ai.
Russia is now finally getting both the Burevestnik cruise missile with unlimited range and the Poseidon unmanned underwater vehicle with nuclear power units. All our plans are being fulfilled, thanks to people like you and your colleagues.
Vladimir Putin. Peitai, na saunua foi, Vladimir Putin. E alua ia lava e Rusia whianga inga whaavao malo e whaatatau I le umia, ma le whaonga ina o le malo si niukilia. O le malienga whaavao malo o lo o whaamalo CNA, o le Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, o le tausanga whaiva se lauiva se fulu male ono. E whaasa inai o na whaapaina se pomuni ukilia, pe ilalo le eleele, ilalo le sami, pe ile si o si o manga. E se lau walu se fulu male fitu watunuu, o le lalolangi o lo o saini a ao, e le Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Na sainia e Bill Clinton, ile teimi o avea o ia ma peresetene o Amerika, peitai, ele ipasia loa ia pe na ratify Amerika le whiangainga. Na saanoa Heather Williams, le whatonu o le Project on Nuclear Issues ile Center for Strategic and International Studies, a whaia se atunu ue pe o Amerika, po saina, po o Rusia se whaata ita inga o se pomu niukilia, ele e o, o le ao o le lalolangi i se tūlanga sili ona lamatia. O le reporti na whaamao pōpoina e Esam Al-Ghalib mō le SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po whea lawa e mawailau podcast.